woza anchawa oyoko sidiko annumirwa olowendwe wanga ndabye ndabinyo tabako ampita dali nabulije mpita mungudo omubikwenda basegomba omulungi naye tabulwako dali amulabirira bulijjo yakuguma mbere bomubwenti gamene noonyezayo dali tutegeraganeera tusule babiri mbuuza mumakerenda nkole mpakase mpeye buli banga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube mutembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube mutembe bulijjo bange mama ne tata wange yakuguma mbere bomubwenti mabere noonyezayo dali tutegeraganeera tusule babiri mbuuza mumakerenda nkole mpakase mpeye buli banga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube mudembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube mudembe bulijjo Pakase mpeye ni banga tubenga noyo tusekenga na ye moyo wange gobe mutembe bulijjo tusekenga na ye moyo wange gobe mutembe bulijjo kase mpeye ni banga tubenga noyo tusekenga na ye moyo wange gobe mutembe bulijjo tusekenga na ye moyo wange gobe mutembe.
Remember where you got it first. www.djericom.com.